Donald Trump ayaa sheegay in dadka Mareykanka ay doorteen iyaga oo si aan hore loo arag oo awood badan xilkaasi ugu igmaday.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president.
Waxaan mahadcelinayaa dadka Mareykanka sharaftii weyneyd ee ay igu doorteen inaan noqdo madaxweynaha 47aad iyo 45aad. Muwaadin kastow, waan ku dagaalamayaa adiga, qoyskaaga iyo mustaqbalkaaga. Maalin walba waan ku dagaalamayaa. Inta aan noolahay ma nasan doono ilaa aan helno Ameerika awood leh oo hodana, taasoo caruurteenna iyo idinkaba idin qalantaa. Soo noqoshada Trump ee xilka waxaa qayb ka ah quus la'aantiisa. Ross Butner waxa uu ka tirsan yahay wargeyska New York Times.
I think what you see is somebody who has incredible confidence in his own intuition.
Waxaad u jeedaa waa qof naftiisa kalsooni weyn ku qaba. Ross Butner iyo Susan Craig waxay qaybta baadhista u qaabilsan yihiin wargeyska New York Times, waxayna isla qoreen buug lagu magacaabo Lucky Loser ama Faashilkii Nasiibka Badnaa. Waxay buugan ku eegayaan sida Trump isugu muujiyo inuu yahay taajir isagu isa sameeyey.
He has not since the early 80s really trusted people who have subject area expertise on almost anything.
Illaa sideetanaadkii ma aanu aamini jirin dadka takhasusyada gaarka leh. Mar walba isaga ayaa u sheegi jiray waxa uu doonayo iyo sida uu doonayo. Dhismayaasha Trump ee farta waaweyn ee magaciisu ku xardhan yahay ayaa muujinaya hamigiisa iyo isxayeysiintiisa. Waatan Susan Craig oo ka tirsan New York Times.
He was worth $200 million when he would talk. There was an interview he gave to the New York Times and that grew.
Waxay antidiisu ahayd $200 million oo dollar mar u la hadlay New York Times, laakiin waxa uu antidaasi ku sheegay $1 trillion oo dollar mar 10 sano ka hor u wareysiisiyay barnaamijka 60 Minutes. Trump waxa uu ku dheereeyaa inuu indhaha soo jiito una isu muujiyo inuu yahay qof heshiisyo geli kara. Malaayiin dollar buu ku sameeyey in magiciisa uu shati ka dhigo. Hase yeeshee guushiisa guldarooyin ayaa daba socday. Shirkadihiisa waxay xereeyeen inay kaceen, meelaha lagu khamaarana waa la xiray. Trump waxa uu dib u soo noqday kadib markii uu bilaabay barnaamijka TV-ga ka baxa ee lagu magacaabi jiray The Apprentice.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan rasmi ahaan ugu tartamayaa xilka madaxweyne ee Mareykanka. Dalkeenna waxaan mar kale ka dhigayaa mid weyn.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Markii Mexico ay dad loo soo direyso nooma soo diraan kuwooda ugu wanaagsan, waxay soo diraan daroogo, dembi, kuwa wax kufsada iyo malaha qaar wanaagsan. Trump ayaa magacaabay 3 ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare, kuwaasi oo ka caawiyey inuu bedelo sharcigii xuquuqda ilmeyska soo ridida. Bilowgii 2020-kii, xanuunkii COVID-19 ayaa tijaabiyey Donald Trump. Waxa uu dadajiyey samaynta tallaalka nafta lagu badbaadinayay, laakiin dhinaca kale waxa uu soo jeediyey in saynisyahanadu ay eegaan in bleachka ama warankiladu ay jeermiska dili karto. 9 million oo Mareykan ayuu fayrasku ku dhacay, tirada dhimashaduna waxay kor u dhaaftay 230,000 markii bishii November ay codbixiyaasha Mareykanku u doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Mareykanka. Markii uu xilka ka degay, Trump waxa loo jeediyey dhowr dambi, waxaana uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka ee dambi lagu helo. Sidaasoo ay tahay, sidii hore wuuba ka sii caansan yahay. Waxa uu ka badbaaday 2 iskudaydil sanadkii hore. Taasi waxa uu keentay in dabar adag uu sii dhex maro taageerayaashiisa.
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose.
Ilaahay qorshe ayuu ka leeyahay Trump, sabab baa loo badbaadiyey. Madaxweynihii 74aadna uu soo noqday. Siyaasaddu Mareykanku marna ma ahayn si lamid ah sida ilaa markii Trump uu soo galay fagaaraha. Trump oo wax ka qoray buugga lagu magacaabo The Art of Comeback ama Fanka Dib u Soo Noolaanshaha ayaa hadda ku guuleystay in xilka madaxtinimo ee Mareykanku ku soo noqdo.